Nikonja hata siezi karanga, uwe hae shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Hard to get wadhifa, una deserve bila cash ama kashfa. Hii society Kenya wanaeza share, ni nyungu ya busa ama keto ya shisha. Mfuko zinasikia echo, unajua thamani ya mali na size ya kifuli. Ayo, ujaibiwa jua unakaa kitu worth. Risking jail time, police bullets fall. Unaweza argue crime doesn't pay, lakini uwezi dismiss justice in a bay. Mwizi ana 40 days, 365 days later anaendelea kugrow fatter. Do anything for power, ready to lose their head for presidency. Bora waione kwa currency. Sababu gani siko affected na turbulence? Nikifly angani nimezoea the same feeling. Matatu zikipitia portal mtaani Juliane. Yeah, yeah.
Niko njaa hata siezi karanga, uwe hae shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisa sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala.
Ndio wa raise funds, itabidi raise hands. Growing concern, breakfast za croissant. Hatuaki upunguze bei ya bidhaa, tunataka opportunities ndio tu afford hizo bidhaa. Walisema kutembea kwingi ndio kuona mengi, nimeshinda nikitembea maofisi na sijaiona kazi. Sezi cheza golf venye Tiger Wood, mambo si barabara chingu. Naomba jani masis, chakule fike tumboni ikitoka kwa sahani. Policeman anapiga rungu, mwalimu, daktari anamurushia tear gas, na mtoto wake anarudishwa nyumbani, hana school fees, analipo peanuts.
Hata siezi karanga, uwe hae shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala.
Si waza state house na latrines za ghetto, ziupatana Nairobi River. No more nita live by hand to mouth, ushesikia maskini na ugua gout. Nikiwa na nguvu ya kung'oa reli, definitely kuinua kura si nzito. Ukiingiza kwa ballot box, chagua kiongozi wa kweli. Moha, jona la Namu, jicho pevu, wakianika mkono refu, ina pickpocket wanyonge. Navaa maskaza goalkeeper wa hockey, wezi ni kerubo. Kenya ni kama boxing, hakuna sub, work with what we have.
Niko njaa hata siezi karanga, uwe hae shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura wataki kuuza sera. Undugu sikufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala.